Temaningi ningi ngane zingphilisa kabi. Ebathathi ndabazamba tshele umngami. Ebamtshele ukuthi senginoma kwabeni mi. Ove zingula mayene mami. Asambe sempini. Asambe sempini mngani. 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 Asambe sempini. Shoma sempini mngani. Zilele ndaba bayitshela umka. Ngilezi njalo zingihamba pass. Mina these days angisabi niks. Too many weights I'm lifting. Cages and cages plus 50. Angibona ngifasi ibhandile ngamshunqisa. Uzozwa bathu muthi ngophuze ekhemisa. Usuka kodini ngeshaya incindi mangisempini. Don't you know I got my own zoo. Ilwane zami hlala zele kuphezi. Always a slaughtering feed. Umama nabantwana endlini. I'm not scared with my enemies. Angibasabi labo pikinini. Ngebalunge kimi labo dinky drink. Enezile bacute. Temaningi ningi nengane zingiphilisa kabi. Ebathathi ndabazama batshele umngami. Ebamtshele ukuthi senginoma kwabeni mi. Ove zingula mayene mami. Asambe sempini. Asambe sempini mngani. 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 Asambe sempini. Asambe sempini mngani noma soba. That's where we gonna cause it or not. Ngeke sihlule ngilabo thala la mngani. Kade sikhika nabo Jackie China so. Ngiyabona ngaza I'm from a hazy view. Shabalala msila scoop. Kube ngani njalo ngiyanitshela nizovala amabhuku. Vala amabhuku. I'm neroxy. Only dealing with people who got no missing. Especially lazy thathi indaba zami sweli kumngami. Sweli kumngami. And ngizwile bacute. Temaningi ningi nengane zingiphilisa kabi. Ebathathi ndaba zami batshele umngami. Ebamtshele ukuthi senginoma kwabeni mi. Ove zingula mayene mami. Asambe sempini. Asambe sempini mngani. 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 Asambe sempini.